tukulutuze fabana tuze otukulire kazigizigi yagwawo twafune emirembe buli omu akumakuma babe n'ebika ebyasawa babisawula tusanye twebaza omutonzi eyakulembera abo abatusawula.
Yeah. sige chisasi ngali.
www.mp3ugandanmusic.com